baby. Yenze muno jama ngoyo kunza, baby. Morira nakuwa mukwano nodamu kunumya. Samanya nti waliolimba, baby. Waningambye nti umalira bute nene tegula. Sandiganye kuba yenze yeta, baby. Nandibadde nsobola n'okuvira, baby. Zentambule byange kuba ndoli wange ndowonzo teledde andi nkuvirite lekodigide kosanyuke nga nze nonkaba. Nakuyitanga maswiti, baby. Ngasimanyi nti oli betingi, baby. Nakuyitanga maswiti, baby. Ngasimanyi nti oli betingi, baby. Wenesigane muwo mutima yandeka mu maziga. Nalipula simenti byebimu balinga bali ku lisiti yemu. Mbuza simanyi uwulira bye nkugamba, baby. Tolumya nze olumya mutima, mama. Nzondaga bukyayi ne bwe nkuyitowooza ndi bize. Songa mbeera nkulowooza, baby. Nga nkulowooza. Nakuyitanga maswiti, baby. Simanyi nti oli betingi, baby. Nakuyitanga maswiti, baby. Nga simanyi nti oli betingi, baby. Nakuwa mukwano n'oddamu kunumya, baby. Nga tomutima gwange gw'omugonvu, baby. Kyesamanya nti wali olimba, baby. N'omutima munda gukaba, gukaba gujjudde maziga. Gwenesiga kati yampabya, why baby, baby. Nga lwaki nzonyiza ng'okimanyi tojja kunjagala. Atakwagala obeera omulaba, nakwagala obeera omulaba.